Randu.
Mtani yaso tushazoea.
Tushazoea.
Nasogea.
Nasogea.
Sijapotea.
Sijapotea.
Najua nanombea.
Nanombea.
Mtani yaso tushazoea.
Tushazoea.
Nasogea.
Nasogea.
Sijapotea. Najua nanombea.
Sema anyway, wanotaka misi toke, hope they see the day. Jeza bongos meje tope, fanya nichele. Nielele, run around the city mbawa kama mwewe. Swena roji pesi, sharushua makesi. Kanye kaki nyesi, oye mninga yani so. Sema, gonna draw, on the road. Oh my mama, I would never sell my soul.
They fuck with a little Buddha for monies. Na muda ka from a different fabric. The manas di mix on a chuja ruba. Na ngangana ili niache story. Ndefu kahuba kudros na kuja mana. Bado niko mtani na yuba. Maniga miso pepper. Skunjiki miso kamba. Sungiki washa kwenda chucha kuni. Bado kijishka kijiti kwani nini. Simzika fasha yuwa gusu mziki. So they fake, then they act. After Kremi Sushi went to hell and back. Napa story tu ya maisha wanu anaisi bet. Huku mtani ndoto nyingi tali zmefu bet. Sema tema niggas na msikate tema. Chiku na vuka.
Mtani yaso tushazoea.
Tushazoea.
Nasogea.
Nasogea.
Sijapotea.
Sijapotea.
Najua nanombea. Mtani yaso tushazoea.
Tushazoea.
Nasogea.
Nasogea.
Sijapotea.
Sijapotea.
Najua nanombea.
And the truth is in their eyes. Planning my demise. I to disconnect a bunch of ties. I swear the lie. I'm the one katuli kwa watatu. Wakondoka wawili gidi. Mtawa pili uliza hizi stories. Inasafiri pili mdogo mdogo. Watelewa bwana mdogo. Ivita so kidogo. Tani zinatafutwa zero. Wapintobwe tobo. On my shoulder nyote katha. And I do it now. Nanya nakata. Wanangata napuliza. Tusha wauna kwenye giza. Tuachi sala mana mpaka tupo hapa ni miujiza. Piga moja moja mbili cause I'm dope. If Floyd House atakwa block. And I never die broke. Had to cope. Moja wa wataka money. Two time for the door. I've been tryna make it. They hating on a viro. Tatu swena dem wengine nne. Na ukoje kwingine tano. Pese na tafutwa kwa ilo jasho ya usani.
Mtani yaso tushazoea.
Tushazoea.
Nasogea.
Nasogea.
Sijapotea.
Sijapotea.
Najua nanombea.
Nanombea.
Mtani yaso tushazoea.
Tushazoea.
Nasogea.
Nasogea.
Sijapotea.
Sijapotea.
Najua nanombea.